isatu zero isatu abiri na ibiri na juma likudoba tusaka wa maulide mululimi Oluganda
Radio Baba sawa imeka
mulikwende sawa kubabe FM sawa munana
ende misana
East African Standard Time
na kasero kufuna amani okusinga kubova ile ni momo ni gasta siku mika gana itanu hash obakoze sa momo app okusasula okwewola okusige mpia nebi ndi kamala
Obuso gabula ile
Obuwangwa neno no Neni ne yobu kombe wabuso ga
Omuto ombuzi Eya ibuwa mnua Otabuu boti omwana Olimufuna mwakalu nji Ngomoli ingiri abuli ingiride Mwete, Galaga, Lamba, Pita, Sama Aibava momuganulo
Afungue, chapa singa wabuso ga
Wapenda katoke Watwala mungina Omukaide ya kalia
Amaulius Nanam Sankatan is himself.
Baba Fama.
Wali kushina mwa msamba katanyiza msambu baba fama radio eno eyo wachibazinga unakuru wakusatu ena kuzomezi ya makumi ya bili murumu omwaka nkumi bili abili mukaga omwezi kwa januari yezo sumaiya na juma katuandike nomba kwa government mu district na mutumba agre Frederick Bangu avudeo na kakasaba na Uganda ntie vyo kweli ndabinyeze dua mukaufuma okula bangabete kera tekera kaluwa kagendo kubolu na kolwencha akokulo naba kulembeze mu government yeze bitundu ngena kuzomeza biri mu biri omwezi gwa January omwaka 2022 abiri mukaga ona kasuza banegana na dalaba wangalira mu district yenda mutumba nti ebyo kweli ndabiri guruguru era tewaba nomu atisibwa tisibwa asanye buli muntu agende aronde onera awade banegana magezi na dalaba bawanguddwa mu kalulu akoba kaba parliament ntebasanye kugwa mu manyi kubanga Uganda ekyaliwo era bakyayinza n'okwesimbawo omulundi oguddako
mpewo mulonde abantu abanaakulembera government ebyebitundu naddala RC5 ni bakansaza banakiika ku district efeno ena mutumba fena buli ndo tuddakutaawo embeera ya situlite abantu basobola okujja okulonda abantu abo Laloza nti baida ku sebidobi ya wiku district na ukula kulela ni kuenda ukula labu na mwana mwena imwe omuli kwe sumba kwa mpile kutelea wali kuenda ujo utavangula avantu ngabaja na ukulo onda avantu vaibwe nti security ya guru guru niyo tupakemi yaku kutelevu ku polisi mje mkote mirana haku bizani wana hivyo ofisi mungede hivyo wa supporter vaimwe bawe bawe karikamu
Mubufu wa bumwa wa kete kafe kila kaluwa kona kwa uruwe nchange na kuzomeza vili mbili omwezi guno gwenyini, omwaka guno gwenyini. Ne wano mchivuga jinja, aba kulile vyo kweli nda, aba tukakasiza. Ntidale vyo kweli nda binyweze dua, murunji nyo, erango kusinzira, kumumiuka, umbaka government, munoza divisioni. Mchivuga eche jinja, chiganira, amis, nagayi. Ategezaba na Uganda, ntitewasanya kwera likirida, kubange vyo kweli nda, bili guru guru.
Ndi kwa wabani kuja kulonda bulungi buli muntu alonde ekyo kyawulira nga kya sobola okola ki okwenda buli muntu atakona kumwinerwa akalulu wenda tutambule mpola tulonda akalulu kawe tubona abakulembeza banatwala mumaiso era ndakwebaza bwebaza abakulembeze bona ababisemu n'abaaba bifo byetwafunye tunatambulira balala tukole bi n'abakulembeze mwino mwabisemu tuddeme kwa bamalala ebigambo ebyokudulusa omuntu ebyokuwayiriza byona ndisaba ekibinda kutuyamba kituiteeka aliwo era tebwanga woko kuba pulezidenti abasirikale era tukali nabo ngaera be baali era baida asobola okubanga bali kutuyamba mu kulonda so nkuiriza abantu mwena mwena kuluno kimulonde ku NRM nokulonda meya anaasobola okujja okwogerera kw abantu nga tikatemba bukatema abantu baitu baasobola okufunamu
ate yesa minisita w'eggwanga Uganda Robin Anabbanja Musafiri omuvubi yavudde n'ategeeza bannayuganda naddala abo abalondeddwa mu bifo eby'enjawulo okulembera eggwanga lino okulaba ng'enjawukana baziteeka ebbali wabula kye baba bakola mu kaseera kano obufu bwonna okubwolekeza okulaba ng'eggwanga Uganda likulaakulana nga batuusa obuweereza obutuufu ddala ku buli munnayuganda ono abyogedde mu bubaka bwe obw'okwebaza abalonzi olw'okumulonda okubeera nga bakiikirira mu paalamenti era bwatunategeeza nti nga Pulezidenti Museveni yakulembera eggwanga lino basubira okubeeranga ligenda kulaakulanira ddala. Ate y'omukungu avunaanyizibwa ku byobulamu mu disitulikiti eyeruka Nangobi Hidaya yategeeza bannayuganda nti basaanye bakuumire ddala obulamu nga bakozesa amazzi amayonjo ssaako n'okukuuma obuyonjo okugattako n'okulya obulungi nga balya emmere ezimba omubiri olwo ng'embeera yonna bagiteeka mu kubeera nga basaanye babeere bayonjo n'obulamu okukuumibwa. Ono ategeeza bannayuganda nti endwadde ezisinga ziva ku bukyafu kale omuntu wewewala obukyafu obeera oziyiza ndwadde. Ona byogedde nga yogera kono wa Baba Fama Mukasa Julius.
Kikyetaagisa muntu kwida kukoloba nange twenda amaka gaife tuyonde amaka gaife ate niye tukolera tuyonde yo aline toyengagu munange gyogitereze otawolomera mu obuyondo n'ekisumuluzo ekyebyobulamu banange tweyonde nikumadwaliro gaife banange tweyonde era wootuuka ku idwaliro n'oyagaana ekyokunaaba mu ngalo sooka onaabe mu ngalo bulungi meemala ojyoye omusawo ti obuyondo tabuvunaanizibwa bwa buli muntu yena yena otalinda Nangobi Hidaya.
Onera wadde abazadde amagezi naddala abazadde abakyala okujjumbira okugemesa abaana baabwe mu kaweefuba w'okukuuma obulamu.
Kale munange iwe olina abaana n'abaana bali wansi w'emyaka etaano n'endoogi y'abasala abo oba inonole bakuwa obuyidandabi bakuwe oba omwana yagemesebwaku oba tagemesebwangaku olumukoje y'abasawo oba inonole batandikire abo baide ategeere eddagala ery'okuva omwana oyo era tirijja kumukosa gazira bulezi bukosa bona bona. Mukiso tuli kubasaba nti mukiseera n'ekirala muyida kujeera ku maddwaliro gaife mufune eddagala lino abaana bano bagemesebwe abaana basobola okuba protected genes malaria tulwanise ensiri sule mu butimba ebidibadiba ebyo ebyamaadi ebyo tubizibe ebituli okumpi niaka.
Agesawa nebeka tubeka genze naye nga weyongere okwekumira kushinamu omusamba akatanyaza omusamba Baba Fama Radio bakibazinga kubanga basasi baffe bakyatalaga eggwanga okutuusaako amawulire ag'enjawulo gyekuumireko osobole okwekumira mu kumanya. Yazasima ya Najima atakumira mpera abankumire.
Amawulire wano kukirana musanvu katonyeze musanvu Baba Fama. Mwini kwa mwini njawulire sa Baba Fama Radio yuwa chabazinga Bobolina maulire mkifumbito ya wanga Osawa tukubira kwa isimu 0200 Chenda ana asatunanda Baba Fama tukajamba isome kukuwelezo wakalama.
Amawulire amalungi Kilaki International University Butiari Chartered obuwanguzi buno obw'omuwendo gwe tutuuseeku bulaga okwewaayo kwaife okuleeta obuwanguzi mu byendegeresa n'omutindo gw'etendekero weetegeike okukulembera okwewandiisa mu lusomo lw'ogwokubiri kuli kujja mu maiso mu masomo nga Bachelor's Degree in Business Administration, Nursing Science, Public Health ne mu Medical Lab Science. Yongera okuvuka mu byokola ni postgraduate programs gaife omuli Medical Education and Clinical Nursing oba Masters in Business Administration, Masters in Human Nutrition, Masters in Public Health, Masters in Health Informatics. Nedindi Kamala wewandisa olwaleero okumana ebisingawo kuba ku 0750000600 oba ku 0778 845 9 nandala oba kyalire ekibanda kyaife ku